Ayo saudara on Zabira Ijunchi alongside Brana Rhymes. Yeah, what you never saw, he's covered your pin as a boy.
Sama beat.
Wana siba maskio, tungo zina clash. Mjenzi wa tungo sio mjenzi mwash. Umoto kizima, akika wa wash. Acha wasuguli, wasuguli wata na brush. Akika tamani, wambie uhai. Ukifa, watatathmini mastry. Japo msibani ndio vile wana cry. Ndani ya nafsi zao, wana feel shy. Uni msitu wa mistari, sio nyoka jichuna gamba. So tushindane kwa fetu, sishindane kwa famba.
Yani acha waoge, waoge. Maneno yao tumeyasikia, sisi bado tunasonga mbele. Maneno yao tumeyasikia, yani acha waoge.
Babe wa best natembea kila biti. Masnichi wanachukia kuniona na hiti. Wanafiki wenye kiki za pikipiki, wenye madai ya kuwa rap hailipi wanashangaa. Natoa wapi zivesi? Acha waveshu kanga shage huka kina grace. Ya wana mafikiri wataka hit kila place. I believe in God natendelea kunibless. Wakumbushe kuwa Ijunchi ni tishio. Kwa hiyo wahache watoboe masikio, maana kesho atatoboa makalio. Udadadeki tutaziba na
kwa hiyo. Waonge, waonge. Maneno yao tumeyasikia, sisi bado tunasonga mbele. Maneno yao tumeyasikia, yani acha waonge.
Kwetu paka tax bubuli inongea umino kimsengenye Yesu pastor na peleko mbea pina ni mshangao na kwenye biti na tembea zima redu mbao mana redu tumbo zinongea ni kipaji na hizi ndo isia za ndani zotega sikio ili upate sia kichwani. Isia ni gani marapa wane sia za fani matawi uteleza siko kufa isia za nyani nikitunga mana chana paka speaker zina basi na sachi kufanya paka mama seme pina basi punguza kasi usogope punguza wasi maisha kibana suruali chana punguza shacha cha modo.
Yani acha waoge, waoge. Maneno yao tumeyasikia, sisi bado tunasonga mbele. Maneno yao tumeyasikia, yani acha waoge.
Chata mcholo buenzo. Respect my brother.
Freeze on music.